Ministry y'ebyenguudo n'ebyentambula ngeri wamu ne Kampala Capital City Authority balabudde ebitongole ebigufudde omuze okuttattana enguudo eziba zikoleddwa tekino kiva kubutakwatagana mu nkola y'emirimu. Ministry eno ngeri wamu ne KCCA ebagambye nti enteekateeka y'okwongera ku bungi bw'enguudo mu bbendobendo ly'e Kampala esusse okugotaanyizibwa ebitongole ebiba biteeka waya za intaneeti n'okutambuliza amazzi mu ttaka nti nga byonoona enguudo eziba zikoleddwa nga bizisima. Bwabadde nga asinkanya abakulu mu KCCA okukuba ttooki mu nteekateeka y'okukola enguudo mu pulojekiti eyatumwa Greater Kampala Metropolitan Area Urban Development Program ku Golden Tripotero mu Kampala, Minisita w'ebyenguudo n'ebyentambula General Edward Katumba Wamala agambye nti ebitongole ebyogeddwako mu lina eky'ebyamasannyalaze bigenda kutandika okugabana pulaani y'enguudo eziba zigenda okukolebwa byekyusiza ebintu byabyo. Jene Edward Katumba Wamala agambye nti okudda ku nguudo eziba zikoleddwa ne ziggwa ate ne zisimogolwa kizizza nnyo enkulaakulana y'ebibuga emabega kwe kusaba abakulira ebibuga basooke nga kuddukira mu minisitule y'ebyentambula okutegeezebwa ku ntegeka eziringa ezo.
Eyo plan twandibadde tugigabana ne ministry ezikwatibwako ey'amazzi, ey'amasannyalaze n'ey'ebyempuliziganya. Twala tugenda kuyita wano baba waliwo utility zaabwe ze baateekawo edda bo bennyini be basobola ozziggyawo ne basembeza oluguudo zitajjako kubaka tulina etuyita utility corridor nga bwe mulabye enguudo za Kampala Metropolitan bwe tuzikola ewokuwa eyo we mutambulira kati wansi eyo utilities ezisinga gye twagala zikoleki ziyite kakati bwe tuba tumaze okubawa nga bwe tugenda olukola bo bennyini bakyuse utility zaabwe.